Black Market Records.
Yo, yo. Yo, yo.
Hey, yo, Clama.
Yo, yo.
Get over
here. Body like you, body, body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11. Jaikuwa Judas Messi Caswell. Nasinaga swara ndani ya bunga mini gazelle. Titambwi ma gatekeeper is a mini cartel. Neza shika pole pole uski kama faxe. Kandi na vanilla zote nazi humalila. Nidoba nazi pulila mafore nazi vulila. Apa tukundane vila na guara kimalila. Acheza na kimajira apa madina madina. Apa tenda bampa tu bampa. Rasha watu nachezia pancha tu pancha. Lancha wanaifikisha sapa tu sapa. Kampala nikijipulizia mafuaka. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11.
Okay. Body like you, ka out past 2. Body like you, si support a man you. It's 26, 28 na soon. Unengi anga gym juyo nyash times 2.
Is it a long time? Since he lady uli pata stiff. Ni hat kuku believed in a phobia de muscles. Si, ni mpata kyoko window kini cheki last day. Nalambo na mamuro kini puti aski. Nenaje unanijua, please remind me. Naipenda clock was such perfect timing. Najona kama chua, pity darling. But napenda ID kiwa above 20 something.
Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11.
Maolo show my baby. Ni malibe libe nyani yao ni makundule. Ye ni bure bure. Nakumbuke tango shule shule. Mini yule yule. Sani lazima watinda wafanya waritri. Cheki kama muna moto neka testa. Napendi haram lakini napenda pesa. Roy kikutaka na mwili nataka kwela. Jumbi sipendi favor weekend mina tesa. Na nyota kama star kila style na reverse. Na mimi ndo na prefer ju finals na diva. Come dance to the star kama libala bala. Nane 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 nane.
Perfect.
Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11. Body like you, body body fine heaven. Nobody like you, wote wa mengi zanjeve. Body like you, ndo mupende kiwandete. Mkirit mbaka 10, we wapewe 11.